ngati ya kujishanyo chachumi na katandatu Yonatani yakumagabwira Daudi imigambi yase ikosa ashaka kumwiza nuko Daudi arahunga ajya mu butayu nuko Sawuli aramukurikira ajyana n'ingabo ibihumbi bitatu nuko ijoro rimwe ingabo za Sawuli na Sawuli bakambitse Daudi arawabona nuko Daudi abaza abagabo bari hamwe ati ninde ushobora kujyana nanjye hariya mu nkambi ya Sawuli nuko yitwa Abishayi aramubwira ati turajyana nuko bwije bagenda banyonyoma nuko ngo basanga bose barasinziriye ngo Sawuli icumuri ryari mushinze hafi n'umutwe ngo kandi ingabo zose zimuzengurutse nuko Abishayi aravuga ati dore Uwiteka Imana yacu yaguhaye abanzi bawe reka mbice nuko Dawudi aramubwira ati ntabwo dushobora gukora wasizwe amavuta n'Uwiteka ati igihe cya Sawuli kizageraho igihe azagomba gupfira atari kuwasizwa amavuta n'Uwiteka singomba kugira icyo mukora ahubwo Dawudi afata icumu rya Sawuli atwara n'igicuma cye arabitwara nuko bagenzeho ya urugendo rutoya ahamagara Sawuli n'abagabo be ati nuko arababwira ati ntabwo mwakoze umurimo wanyu wo kurinda umwami watoranijwe n'Imana nuko arongera arangura arababwira ati nimurore ahari icumu n'ahari igicuma birahari mbese nuko Daudi na bagenzi be barigendera
ibyo Daudi yakoze ari byo
yari afite umwanya wo kuba yarihoreye akica Sawuli umwanzi we Daudi yari afite umwanya n'ubushobozi bwo kuba yarishe Sawuli ariko kandi mwibuke amagambo yavuze ati ninde ushobora kwica uwasizwe amavuta n'Uwiteka Daudi ntabwo yifuza guhora pe yazi neza yuko Sawuli yasizwe amavuta n'Uwiteka kandi ku gihe cyo kizagera akagomba gupfa byanze bikuru mugenzi wanjye rero Uwiteka aravuga ati guhora n'ukwanjye maze rero tumenye yuko tutagomba guhora